And you know what I'm on.
Young legend.
And you know.
Chiamini, sema nini utakacho. Penzi letu makini, mimi ni wako.
Chop my life. Chop my life.
Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life. Chop my life.
Umenifiti kali keti kama chizo keni kisi minapato bipolar. Ukisema ukisema atata tunda kuchola. Shi, uwana kija kama mwizi nazisaka kama chizi ili nije kukuona. Me and you, you and me, baga tunafunga ndoa. Chu, pesha ipo juu ikipita siku nisipo kuona. Ambipaitu,
uwendo dawa yangu mimoza koni kikupata na pona.
Hata mimi najiamini, sema nini unataka. Ila we kwa makini, mini mtata.
My wife,
is my wife.
Wait.